Ndiko ndiko kuti choyamba ndikukhazikitsa madikoni ena mu mpingo. Ndipo mpingo wathu waung'ono kuno ndi wodziyimira pawokha. Iwo ulibe chipembedzo chilichonse kapena chilichonse choti zitumizako madikoni ake. Iwo umasankha madikoni ake omwe. Iwo umasankha mbusa wake, iwo umasankha matrustee ake, iwo umasankha chilichonse chimene chimalowa ndi kutuluka mu mpingo. Palibe munthu amene amakhala ndi chonena pa chilichonse. Ndi mpingowu. Ndipo mpingo ndi iwo amene amabwera ndi kudzathandizira mpingowu ndi kupezeka kwawo ndi chakhumi chawo ndi zopereka. Nthawi zonse amakhala iwowo amene amakhala ndi chonena chovomerezeka pa kukhazikitsa kwa oterowo. Ndipo ine ndikufuna ndithokoze bodi ya madikoni imene yapitayi. Ndipo ine ndikunena izo kuchokera pano kwa mpingo wonse. Ngati aliyense wa abale amenewo ali pano amene anali mbale Cox, mbale Freeman, ndi mbale Higginbotham, ndi mbale Deedsman, iwo atipatsa ife utumiki wabwino, awapatsa mbuye mukachisi uno. Ndipo kawiri kawiri monga mwa malamulo a mpingo, chaka chilichonse madikoni kapena matrustee amamalizitsa nthawi yawo. Ndipo ngati iwo akufuna kuti abwerere chabwino, ngati iwo sakufuna kuti abwerere ndiye kuti iwo akhoza kuwayika ena malo mwawo kuti bodi iyi yasiya ntchito yake. Ndipo siku ina ine ndinayitana gulu la matrustee chimene kuli bodi yatsopano ya matrustee. Ine ndamuona mbale Rutha McDowell muno sikuno, ndife okondwa kumuona iye mkati muno amene poyamba anali pa bodi ya matrustee. Ine ndinapita kumusi sabata ino kuti ndikafufuze zakudinditsa mapepala amene ati adzaperekedwe kwa mpingo nawonso. Kuti matrustee a mpingo tsopano ndi mbale William Morgan, mbale Mike Egan, ndi mbale Banks Wood, ndi mbale Roy Robertson. Ndipo iwo onse ndi a munzinda uno kupatula mbale Robertson amene amakhala pakati pa mizinda iwiri. Ambuye achiona choyenera mwamuna amenewo, ndipo iwo akhala amuna olemekezeka, ndipo iwo tsopano alandira udindo monga matrustee a mpingo uno. Ndiyeno pamene msonkhano uwu umachitika, ndipo zinanenedwa ndi mbusa wothandizira kuti ife tisankha bodi yatsopano ya madikoni kuti awa anali atatumikira nthawi yawo ndipo apuma. Ndipo zinali zakuti asankhidwe madikoni enanso. Tsopano mpingo momwe timachitira izi ndi bodi ikhoza kusankha madikoni mwamuna amene iwo ayanjana naye ndipo amupeza kuti ndi mwamuna wolemekezeka ndi wolungama. Udindo wa dikoni ndi udindo waukulu kwambiri, ndipo ndi chaulemu waukulu kwa Ambuye kukhala dikoni mu mpingo. Ndipo chotero mu msonkhano siku wina mwamuna wina anayitanidwira kwa ine. Ndipo pokumana ndi abusa lotsatira lachisanu lapitali chimene chinavomerezeka ndi munthu uyu kuti awa anali anthu olemekezeka ndi olungama. Mnyamata mmodzi amene iwo anamupeza sanali woyenera kwenikweni, osati chifukwa chakuti iye sanali mwamuna woyenera. Iye amene anatchulidwa ndi mmodzi mwa mwamuna olemekezeka wa bodi yathu ya matrustee. Koma pamene abusa ndi ine tinabwera pamodzi ndipo titafunsa usinkhu wa mnyamatayo, iye anali mu zaka zake zoyambirira za ma 20, wolemekezeka, wolungama ndipo mwamuna weniweni. Koma tinapeza kuti iye anali mwamuna wosakwatira. Baibulo limafuna kuti dikoni akhale mwamuna wokwatira. Iye ayenera kukhala mwamuna wa mkazi mmodzi. Ndipo kenako mwamuna wina amene anali wolemekezeka kwambiri, woyenera kwambiri ntchitoyo, ndipo akanakhala mwamuna wokhulupirika monga amene mʼbale anamusankhira iye. Kenako atafufuza nkhaniyo ndizakuti mʼbaleyo wangobwera kumene muchikhulupiriro ichi. Mkazi wake samukhulupirira muicho. Ndiye izo zinamulepheretsa mwamunayo pa udindowo. Chifukwa iye akuyenera kukhala ndi banja lake lonse likumvera. Iwo ayeneranso kukhala muchikhulupiriro. Chifukwa izo zikhoza kukhala kuyambana. Ndipo ife tikumanga tsopano, ndipo ife tikufuna kuti tiukhazikitse mpingo uwu. Ndipo ngati woyang'anira wamkulu wa mpingowu, ine ndiyenera kupenyetsetsa kuti izo zikusungidwa mwa malemba. Chilichonse chili molondola pa mawu. Ndipo chotero kenako izo zapezeka zovomerezeka ndi bodi ndi mbusa ndi woyang'anira kuti tisankhe mugulu lino la anthu pano amuna ena amene ife tikuganiza kuti ndi olemekezeka ndi olungama. Ife tikhoza kungowabweretsa iwo, ndipo ndizo ndiye iwo amasankhidwa ndi mpingo, ndi voti yawo yomwe. Ndipo ndiye amuna awa adzatumikira ngati iwo akumverera kuti avomereze udindo uwu. Ndiye iwo abwera kwa kanthawi kochepa kuti adzaone ngati akumverera kuti mwina Mulungu wawayitana iwo. Ndipo ngati mtsogolo ngati iwo atadzamverera kuti siwoyenera, ndiye iwo ali ndi ufulu masabata ngapo otsatirawa kudzasiya udindowu kuti wina wake adzakhoze kusankhidwa mʼmalo mwawo. Komabe pachiyambi chachitsitsimutso chimene ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kuti ndidzakhale nacho kuno mukachisi uyu mwansanga ndikangopuma, ndiye ine ife tidzawadzodza madikoni awa powasanjika manja madikoni ndi msungichuma mu mpingo uno. Koma choyamba iwo ayenera asankhidwe ndipo tione momwe iwo akukondera izo ndi momwe osonkhana akukondera izo. Ndiye ngati izo zili bwino kumbali ziwiri zonse, ndiye ife tidzawapanga amuna awa kukhala madikoni odzodzedwa chimodzimodzi monga momwe matrustee amasankhidwira mwanjira yomweyo. Ndi kuchita kwa patokha ndi lamulo la mpingo mwama wa Mulungu, choncho kuti iwo sangangoti ine ndikuganiza kuti mwamuna uyu angakhale mwamuna woyenera. Izo si choncho. Mbale Neville akuganiza kuti mwamuna uyu angakhale mwamuna woyenera, kapena bodi ya matrustee ikuganiza mwamuna uyu angakhale mwamuna woyenera. Izo zikuyenera kukhala mwa mpingo, palibe amene amachita kanthu mwa iye yekha pano. Ndi voti ya mpingo, ndi mpingo woyima paokha. Dongosero lakale la malamulo linawonongedwa mukusefukira kwa 1937. Ife tinawagoperanso iwo, ndipo adzapachikidwa pa khoma apa posachedwa pa ntchito za matrustee, madikoni, msungichuma ndiyena otero, mbusa othandizira ndiyena otero. Mwachisomo cha Mulungu zanenedwa kwa ine ndi mavoti 100% kudzera mu bodi ya mpingo uno kuti iwo apeza kuti mbale Holland Hickerson ndi mwamuna wolungama wolemekezeka, ndipo akugwirizana mu dindo uwu kuti alandire ulemu waukulu wokhala dikoni wakachisi uno. Komanso ife tapeza ndipo mwa voti ya bodi kuti mbale Collins nayenso wapezeka kuti ndi mwamuna wolemekezeka ndi wolungama. Wokhala mtumiki iye mwini, chotero ife timupempha iye kuti abwere ndi kudzakhala a dikoni wa mpingo, ndipo osati dikoni yekha koma womthandizira mbale Neville, ndipo mwina mwake wakalasi ya Sunday sukulu, kapena kutenga malo a mbale Neville, kapena chilichonse chimene chingatchulidwe pa iye kuti amuthandizire mbale Neville. Ameneyo ndi mbale Collins. Ndipo komanso mpingo wamupeza wakonderedwa kuti mbale Tony Zabel ndi mwamuna wolemekezeka ndi wolungama. Ndipo iye wakonderedwa pamaso pa gulu la matrustee ndi abusa kumufunsa iye kuti alandire udindo wa dikoni mukachisi uno. Ndipo izo zafunsidwanso, ndipo tapeza mwamuna wolemekezeka pakati pathu, osati sikuti awa ndi amuna wolemekezeka okhawo tsopano koma angosankhidwa ndi bodi, mbale Tera wochokera ku Henryville kapena Memphis, ine ndikukhulupirira ndi kumeneko Memphis, Indiana. Iye wakhala ali ndi ife kwa kanthawi akuchita ngati wothandizira ndi chilichonse chimene chingakhalepo kuti mpingo wapeza kukonderedwa ndi iye kapena bodi ndi abusa kuti iye wavomereza udindo waukulu wokhala dikoni wakachisi uno. Ndipo kwafunsidwanso kuti mpongozi wa mbale Mike Egan, mbale Bob Hannon, wasankhidwa ndi bodi ndi azibusa kuti avomereze udindo ngati msungichuma wakachisi uno, imene ili ntchito yolemekezeka ndipo imafunikira chilungamo ndi ulemu. Wochita izi, ine ndikuganiza abale anga kuti kukutchulani inu kuchokera pano kuti uwo ungakhale ulemu waukulu kwa inu, ndipo osati zokhazo koma china chake choti muchite. Our associate to read the requirements of the deacon. Pantawi ino ine ndi kalandi mbare Neville wotandizira watu kuti awerenge zofunikira za dikoni. Mbare Neville ngati ino munga awerenge izo kuchokera mu mawu a Mulungu. Chomwe chonso madikoni akhale olimba osati onena pawiri osamwa vinyo osati adyera lakusilira konyansa wogwira chisinsi cha chikhulupiriro mu chikumbu mtima choyera ndipo mulole awa nawonso ayambe ayesedwa kenako mwalole iwo agwire ntchito udindo wa dikoni wokhala atapezeka wopanda cholakwa ngakhalenso akazi awo akhale olimba osanyoza anzawo odziletsa okhulupirika mu zinthu zonse. Muzilola madikoni azikhala amuna ankazi mmodzi olamulira bwino ana awo ndi nyumba zawo bwino. Pakuti iwo amene achita bwino udindo wa dikoni adzigulira okha mbiri yabwino ndi kulimbika kwakukulu mu chikhulupiriro chimene chili mwa Khristu Yesu. Amen. Ine nthawi ino ndiwafunsa abale awo amene atchulidwa ngati iwo angayende kubwera kutsogolo kuno pa nsanja mphindi chabe. Ndipo pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero, ine ndikufuna iwo, ndipo mpingo ukudziwa chimene ichi chili, kuti uku ndikusankha bodi yanu ya madikoni ndi msungichuma wanu. Ambuye Yesu, ndi mwa malingaliro abwino au Mulungu kuti ife tikubwera kwa inu tsopano. Ife tikubwera molemekeza mawu anu oyera kwambiri. Ife tikubwera tikukhulupirira kuti mulole mawu a munthu aliyense akhale olakwika koma a Mulungu akhale oona. Ndipo ife ndi oyamikira kwa inu chifukwa cha mpingo uwu umene Yesu anaugula ndi magazi ake omwe amtengo wapatali. Ndipo watipatsa ife nyumba iyi kuti tidzipembedzeramo. Ndipo ngati oyang'anira agulu lalikulu ili limene mzimu oyera watidzoza ife kuti tikhale, ife tikuyesetsa tsopano kuti tipereke ku mpingo uwu lokhulupirika, gulu lolungama la amuna amene ife tikukhulupirira kuti ndi odzadzidwa mzimu ndipo okonzekera udindowo. Monga zinanenedwapo nthawi ina zokhudza bodi ya madikoni, pitani mukayang'ane pakati panu amuna ambiri yabwino ndi a mzimu oyera kuti akakhoze kutumikira mwanjira iyi, kuti akakhoze kusamalira akazi amasiye ndi ana amasiye, kukagawa ndalama ndi kusamalira zochitika za mpingo. Patapita zaka ife tangowerenga kumene zolemba za Paulo wamkuluyo wodzodzedwa woyera amene anakhazikitsa kulengeza kwa malemba a zofunikira za maudindo oterowo. Mulungu alemekezeni amuna awa. Ndipo tsopano ndi chisankha Mbuye, monga mpingo woyima pawokha, monga thupi la Ambuye Yesu, kuti iwo achite kusankhako. Ndipo mutsogolere gawo la utumiki ili mwapadera mu dzina lolungama ndi loyera limenero la Yesu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, osati mitu yathu yokha koma mitima yathu. Ndipo pamene membala aliyense wa mpingo uno amene amabwera kuno nthawi zonse ndikuthandizira iwo ndi chakhumi chanu ndizopereka, amene amawerengedwa kukhala membala wa mpingo uno pamene abusa ndi ine tokha tikuyang'ana, mbusa wothandizira mbale Neville ndipo ine tikuyang'ana. Ine ndikufunsa ngati mpingo uno wamupeza mbale Tera kukhala mwamuna wolungama ndi woyenera mwakupambana kwakuganiza kwanu kuti akhale dikoni pa gulu ili la anthu. Inu muonetsera chomwecho pokweza dzanja lanu. Chabwino. Tsopano ngati pali wina wotsutsa mungakweze dzanja lanu. Zikomo inu. Kodi aliyense wa mamembala awa ampingo uno amubeza ndinonse. Kodi inu mamubeza mbale Holin Hickerson kukala munthu olungama ndi olemekezeka. Ndi mwamuna amene wapezeka pamaso panu woyenera kukhala dikoni wa mpingo ukunenedwawu. Kodi mungaonetsere pokweza dzanja lanu lamanja. Ngati izo zili mosiyana ndiye kwezani dzanja lanu. Kodi osonkhana ano amupeza mbale Collins kukhala chimodzimodzi munthu olungama ndi olemekezeka ndi woyenera ntchitoyo yokhala dikoni wa mpingo uno? Kodi inu mungakweze dzanja lanu? Chabwino. Amene akutsutsa mungakweze dzanja lanu. Kodi osonkhana awa akumupeza mbale Tom Zabel kukhala munthu wolemekezeka ndi woyenera udindo uwu wokhala dikoni pa gulu lino mu mpingo umene ukunenedwawu? Kodi inu mungakweze dzanja lanu lamanja? Amene akutsutsa inu mungakweze dzanja lanu? Kodi osonkhana ano mukumverera kuti mbale Hanet ndi mwamuna wolungama ndi woyera amene wakhala nafe kwa kanthawi? Kuti akhale msungichuma, mlembi msungichuma wa mpingo uno kuti azisamalira za chuma zake ndi kulipira mabiru ake? Ngati ndi choncho, kwezani dzanja lanu lamanja. Kodi alipo amene akutsutsa? Kwezani dzanja lanu lamanja. Ine ndikufuna kunena kwa abale amene ayima pa nthawi ino pansi pa mtanda uwu kuti mpingo uno ndi 100% wopanda wotsutsa mkomwe. Wakupezani inu nonse woyenera pamaso pa Mulungu pa udindo uwu umene Mulungu wakuitanirani inu. Tsopano inu monga zanenedwa, aloleni iwo ayesedwe poyamba ndipo muone ngati iwo akufuna udindo uwu. Mumasabata ngapo Mulungu akalola, ine ndidzabwereranso kudzayika manja pa gulu ili la amuna ili kuti ndidzawapange iwo kukhala ovomerezeka matra kapena madikoni a mpingo uno ndi msungichuma. Tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe.
Lord, we are happy tonight.
Ambuye ndife okondwa usiku uno kuti pali amuna akukhalabe pa dziko lapansi amene akhoza kuyenda mwawu Mulungu pamaso pa dziko mwawu Mulungu choncho kuti kachisi wokhala ndi malamulo okhwima monga uyu ali nawo akhoza kuwavotera anthu asanuwa kukhala atsogoleri awo wopanda voti imodzi yotsutsa. Ndife okondwa chifukwa cha iwo, ndipo ife tikumverera kuti inu munali nafe popanga zisankho izi. Kodi ndi ife azibusa. Mulungu adalitseni amuna awa, ndipo mulole iwo atumikire udindo uwu ndi mtima wawo wonse, podziwa kuti iwo ukuwagulira iwo mbiri yopambana kumwamba. Siku lina pamene mabuku akumwamba adzatsekedwa, mulole buku la zolengedwa zakumwamba ndi mubuku lalikulu lakumwamba lidzatsegulidwe. Mulole mayina awo adzakhale 100% pamaso pa Mulungu ndi mpulumutsi ndi makamu onse akumwamba kukhala yemweyo mu ufumu wake. Adalitseni iwo Ambuye, ndipo mulole iwo akatumikire bwino udindo uwu. Mu dzina la Yesu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha iwo. Amen. Ine ndikungofuna kuti ndikugwireni chanza mbale Hanet, ndi mbale Zabel, ndi mbale Collins, mbale Hickerson, ndi mbale Tera. Wokondwa kwambiri kudziwa kuti tayanjana nthawi yonseyi ndi amuna olemekezeka chomwechi. Mulungu akudalitseni inu tsopano, ndipo ndidzakuonani inu nthawi yomweyo ndikangopuma pang'ono kuti ndidzabwerere ndikudzaona momwe mukukondera udindo wanu. Chabwino. Ndi voti yawo. Ine ndikuganiza inali 100% wopanda wotsutsa mkomwe. Oh, kodi sindinu wokondwa kuti mukuyanjana ndi anthu lero amene angakhale moyo pamaso pa Mulungu, mwawu Mulungu, ndi kukhala pamaso pa dziko ili muchikhalidwe chimenecho. Icho ndi chinthu chodabwitsa. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kudziwa usiku uno kuti ine ndili ndi mwayiwo wokhala ndi amuna awa ndi mpingo uno kukhala abwenzi anga. Ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu wandilola ine kuti ndidziyanjanitse ndekha ndi mpingo wake pa dziko lonse lapansi. Oh, iwo amanyozedwa ndi kukanidwa ndi kunenedwa. Ndipo monga ine ndinanenera mawa uno muthenga wanga mwina mwake ongoponda matope momwe dziko limawaonera iwo monga gulu la otengeka koma Mulungu amawaona iwo ngati ana ake. Ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Iwo mwina akhoza kusakwanitsa kuti akuwuzeni inu kuti ndi mamayilosi angati kupita kumwezi. Iwo mwina mwake akhoza kusakwanitsa kuti akuwuzeni inu kayendedwe ka dzuwa ndi momwe izo zimagwirira ntchito. Koma pali chinthu chimodzi chimene iwo amachidziwa. Iwo amadziwa ola limene iwo anabadwa mwatsopano. Ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha iwo. Ndipo monga fanizo laling'ono limene ine ndinaphunzira ndipo ine ndilumikiza ilo usiku uno ndi atsikana anga ang'ono awiri kuti zikhale ngati ndazipanga izo kubwera kwa ife. Kuti ndizipangitse izo chenicheni kwa ife kuti inu mumvetse tanthauzo la izo. Mawa wina ndi kudzuka pa bedi ine ndili ndi atsikana awiri ang'ono, mmodzi wa iwo ndi Rebeka ndipo mmodzi wa iwo ndi Sara ndipo iwo ndi atsikana ang'ono a adadi ndipo ine ndili ndi mnyamata wang'ono Joseph. Ine ndimachokera ku Chattanooga kuchokera mu msonkhano usiku wina pamene ine ndinali uko mu msonkhano wotsiriza uwu. Ndipo ine ndinali mu galimoto ndi kupita limodzi ndi mwana wanga wamwamuna wamkulu Bire. Kazi wake ndi Meda anali mgalimoto ndi atsikanawo. Ndipo pamene tinali kuyenda palibe amene anayankhulapo kanthu kwa midadada ingapo ya mzinda. Ndipo ine ndinali nditawadula kwambiri anthu usiku umenewo zamamwe iwo ankachitira. Ndipo palibe amene ananena kanthu. Ndipo Joseph wang'ono anabwera ndipo anadzandigwira ine papewa. Iye anati, adati inu ndithudi munalalikira usiku uno. Ndipo mawa uno pamene ine ndimachoka ndikupita ku 8th ndi 10th street kapena Penn ndi 10th kani palibe amene ananena kanthu. Kazanga ndi atsikana awiriwo. Ndipo Joseph wang'ono anandigwiranso phewa langa. Iye anati, adati kuti ine ndithudi ndinakonda kulalikira kuja mawa uno. Iye anatero. Ine ndinati, chabwino, ine ndili ndiwo ndichemerera mmodzi ameneyo ndi mwana wanga wamwamuna. Ndipo kukunena kwathu kwakung'ono, mawa wina nditakhala muchipinda beki wang'ono anabwera akuthamanga ndipo titi iye anadzandikwera pa mwendo wanga ndi kuyika mkono wake mondikumbatira ine. Ndipo iye ndi mtsikana wang'ono wa adadi. Ndipo iye anali kundikumbatira ine. Ndipo Sara wang'ono anadzalumpha kuchokera pa bedi ndi zovala zogonera zake zazing'ono ndipo tingati kuti akubwera motsatira. Iye ndi wang'ono wa maso a brauni. Beki wang'ono nkudzati, oh Sara, palibe chifukwa choti iwe ubwere. Chifukwa ine ndawatenga adati onse. Adati onse ndi anga. Ndipo Sara wang'ono milomo yake yaing'ono inagwera pansi. Maso ake ang'ono a brauni ataphimbidwa. Ine ndinalozera monga chonchi ndikutulutsa bondo linalo. Ndipo iye anabwera ndipo anadzalikwera ilo. Beki ali ndi miyendo yayitali kotero iyo imafikira pansi. Sara wang'ono anali kuphunzira kuyenda kotero ine ndinayika mikono yonse momukumbatira Sara. Sara wang'ono anayang'ana kwa Beki ndipo anati, Beki, iwe ukhoza kukhala ndi adadi onse koma adadi anditenga ine yense. Ndipo ine ndikuganiza kuti umo ndi momwe izo zilili pano. Ife mwina tikhoza kusayidziwa theology yonse ndi mawu onse akulu a Chigiriki. Gulu lino la anthu mwina likhoza kusadziwa koma pali chinthu chimodzi chotsimikizika. Ine ndikukhulupirira Yesu anatitenga tonse a ife. Amen. Chabwino, Mbale Neville.